ibigori ni 2020.
Eh byo gutera.
Yego. Ubu 2020 nayo muhaya. Ariko nanubu ntabwo aramani franga nari.
Ariko uramuzi.
Ndamuzi narishuye banyohereje ku rukiko sizi ni bazajyayo sinzabona kandi.
None se ubwo uwo nguzi ntazakwishyura ra?
Ntabwo azanshyura ni umuteka mutoya.
Ubwo umuzi biroroshye nawe uzarebe uburyo umwishyuza. Sawa urakoze cyane. Nyeka ko no gutekera umutwe umuntu uzi ubwo uba wiyemeje nyine uba wabaye sinzi icyo nakwita kuko uba wabanyanga mugayo cyane uba wabaye inkunda mugayo wi hello
hello
wiriwe neza
wiriwe
amakuru yawe
ni meza nishimiye imana ndikabarore kugasima
ndikabarore mumeze neza
turakomeye rwose abateka mutwe bo bameze nabi
hari umuntu uragutuburira aho ngaho kabarore
Bano ayumbi 2021 kweraje nicuriza maji
yaje kubwira ngo iki tubwire uko yaje kubwira
nge naramubwiye ngamvundire aramwira ati ni nyamuhereze noneho si yabaramo makeni
wari umuzi se
nago nari muzi nyine yaje nk'umukiriya wenda kungurira
ubwo uramuhereje
ndamuhereza ngamvundire aravuga ngo reka ajye kugura mbyose ndavuga se kutayamaye ngo ndaje kurabona ndi bukugenda nari naguza maji Abarange ndanyarayatwa.
Urumva wamenye ubwenge se ubu? Ubu butaha wazameze nkawe wabyitwaramo gute?
Ubu ngubu ahubwo iyo mbonye n'urimo gushaka gutuburira umuntu mutabwira ati byihorere ibintu bitunguka bivemo.
Bivemo. ubwo nari nkubajije nti uwazagaruka gusa agusanze ucuruza amagi.
Nyine namufata nk'umukiriya ariko ku buryo namuhaye ayanjye.
Ntabwo wamuhaye ayawe ubwo nyine n'ubwenge burya. Afite icyo yakwigisha.
Nabimenye mu bwenge, suri z'abacuruzi b'inkoko bose tuvanye mu gihe.
Urakoze, urakoze.
Nishimiye.
Ego ye nshimiye. Ubwo rero turi kuganira twungurana ibitekerezo. Uduha ubuhamya bwawe, si waba warahuye n'abatekamutwe bakagukoraho rikaka ugasigara urira wimiza imoso niko navuga. Hari rero n'abateka umutwe ngo barangira abantu akazi, ukamushyira dosiye, ukamushyira ibiki byose rwose. Noneho ubundi akajya guhamagara ati banguka bangutse azana ibi kandi noneho akazi kabonetse nyuma y'iminsi mike zana kompyuta yawe hafi aho ngaho ukayitwara wihuse mu minsi mike ukabirwa hari igitiye telefone ubwo abasifite cyakoze wenda ubu byaroroshye da byaroroshye kuri telefone kuko simukadi buryo iba yanditsweho nyirayo nkeka ko no kumukurikirana byashoboka igihe afite imyirondoro n'irangamuntu wihero
aroroza ni David
bitwe yego David babireke ngira ngo nubwa kabiri yaragarutse David rwose ni umuntu ukunda radiyo cyane turakwemera cyane David uyu alo aha ni meza ntago ndazisoma ngayaberura
ariko
Nehemiya ntago ndazisoma nyamasheke ntabateka mutwe
ahubwo njyewe Nyine rage mu rugo nari mfite amatungo magufi menshi.
Reka.
Aya nkuraho ku mayeri.
Akubwira ngo iki se Nehemi?
Nangira akaje kwigisha gukira.
Agiye kwigisha gukira.
Ngakira cyane, ngakira cyane ngo gahendeka.
Wabigenje ute ndagiye ngo tubwire byihuse.
Gura rero mudamu arambira tura muntu n'umuteka mutwe ndavuga ngo nayo abagore. Ndakwikiza nyuma nyine amaze kuyatwara yose.
Butanamuzi. Nabatose barayivura mwo kabyaramwe. Reka tubanze dusoma ubutumwa kiza mu kanya turagaruka nyine. Twerekereza kuri telefone ubutumwa bwo ndabona rwose buhari buhagije. Kuri Facebook ntigurirwa Nehemi tumaze kuvugana ati nyamasheke kanjongo ngiye umuntu yankuyeho amatungo magufi nari ntunze mu rugo kumayeri arayaheza. Imana iraguha Francine ati ngiye umuntu yarampamagaye ambaza ko nshaka kazi ni bya bindi navugaga mu kanya. Ati ndamubwira ngo yego nawe urabizi ngo nawe urabizi inzara y'umunyeshuri urangije kwiga ubwo yatumye amafoto n'amafaranga 2020 uwo muntu yari yambaye neza utakeka ko yaba yateka umutwe yarambwiye ngo nimutize fone yanjye ubwo ni telefone ngo muhe nayo mafaranga arambaza niba mfite irangamuntu arambwira ngo ninge kwifotoza ngarutse ngaramubura nyine yamuhaye telefone yamuhaye n'ibiki byose n'amafaranga 2020 ngo agiye kumuha akazi amuha vemiri yaragenda amuha telefone yaragenda nyine undi yagiye gufotoza indangamuntu ariko ubutekereza icy'umuntu baba bamuhuri uko baba baguhuritse bikakuyobera Ishimwe Pasiene ati twamaganya abateka mutwe cyane cyane baba mu mujyi ni Ishimwe Pasiene twakubonye cyane mu kivuruga rugeshi uwitwa Gakira Alexandre ati mwiriwe neza ndi muhanga abateka mutwe babaho rwose ngo nge baje ari babiri umudamu n'umugabo bambaye neza bigize abakristo cyane banyoboza ahantu ku rusengero rwa ADPR naha mu mujyi wa Muhanga ndabayobora mbigize imbere gato ndabaherekeza ndabahabereka nyuma yo kuhabereka rero bansaba kubavunjira bitanu ndabikora bansabira umugisha ubwo nyine bariceye barasenga ngo bamusabiye umugisha aragenda ngo ngeze imbere nkoze mu mufuka nsanga urampamagara ahubwo nsangamo impapuro ibyakurikiyeho nawe urabyumva nyine na marira gusa bantwaye ibihumbi 40 ngayo nguko akaba abantu ni nabahanga rero urumva baramubwiye ngo abavunjira 5000 arabavunjira arangije 5000 yari afite mufuka arabibura ni tekiniki itumvikana rwose itoroshye hanyuma rero kiza nibindirimbo umutwe ya kabiri iri hafi ya John Bebwa twayizamura gato tukagaruka mu kanya dusoma ubutumwa bugufi bwaje hifashishijwe telefone ku buryo busanzwe aho wandika ijambo Rwanda ugasiga kanya ukohereza ubutumwa bwawe ukohereza kuri 12 12 indirimbo umutwe kabiri
Urugumestri mugitonda timuze mumbiri byanyu Uwambere nguwara jatu sanuta zabatwale Nitwa mumbeneza dire giteri muri empu Uriya nirumashana abashinzwe amasoko Urugumestra vuze neza timu nijango mbajanyu Urugumestri turarenga na muza ntacyo mwatubwiye Umwe muri bavuze ati cyakora koko ni kosa Amagaza wa mupolisi azanye isakoshi tubiguhe Urugumestra basize mu biro mwahamagaza isakoshi Dore baciye mu madirisha nkaho ari numa n'intashya Bacuritse ya rugende bati burugumestra urabeho Reka dusubire mu mujyi mu makomini by'akaze Urigati ati rwose ntabye ngombwa nta sakoshi Urugumestra aramubwiye ati sava ngwino bashinje Ngo basubire mu biro bashaka abantu baraheba Batimba ndogarukimirana babagabo n'abimitwe Gadiye ngabo bifashe mafuki Uri gadiye arasosa mwiye abapolisi bose Atimba ndogarukimirana babagabo n'abimitwe Bacize umutware mu biro naharusheshe twafate Barahavuye bafashe tagisi y'Kigali Ibyago byabo muri iyo tagisi harimo wa mushoferi w'ejo Abwiye nyiri iyo tagisi ati nuhagarare na hamwe Tujyane kuri sitasiyo ya gendarme muri Kigali Tagisi mana shaka kwa
ni inkuru ndende rero yaba bagabo bageze aho batekera umutwe n'abayobozi barabacika barigendera hasigara hakora rosherishe gusa ubwo byaje kugira uko birangira hanyuma rero hari abari gukomeje kutwereza ubutumwa bagira bati hari nuza yitwaje utuntu usanga ari nk'amabuye y'agaciro ari mu kantu kagako kakantu gato cyane akakubwira ati rwose baba baranditseho nk'ibiciro by'amafaranga akakubwira ati ngiyewe mpaye amafaranga ubundi ugende wirwaneho nge nagatoraguye uzavanamwo amadolari 100,000 ukamuhereza miliyoni nk'eshanu zirindwi se ni byinshi cyane kubateka mutwe hanyuma rero ku butumwa bugufi bumaze kuza nabwo tubasomere ariko si ugusoma gusa no kugira ngo ubuhamya bw'umuntu wumva nawe wumve ko uzaza yitwara nka wa wundi ashobora kuza kumutekera umutwe rwose akagukoraho rikaka nyuma rero ubutumwa bumaze kuza uyu yitwa nimwamagana abateka mutwe ntabwo ari izina rye niko yatangiye yandika nimwamagana abateka mutwe ntimwibagirwe no gukebura abagizi ba nabi bashaka kugira gukira batarushye abatubuza sinzi niba ari abatubuzi yabyanditse ngo abatubuza abashaka akazi badakoze ibizamini abaci birananiye ngo abashaka ngo abacinciri zo kubona abagabo ngo abacinzira zo kubona abagabo abagore bifuza abifuza indwara mu buryo bw'amayobera abashaka gutsinda imanza byose nyine ubwo ni imyumvire ndetse n'ubuteka mutwe bivangavanze turacyakomeza rero kubakira hanyuma uyu yanditse ngo ni mu byihorere ngo nge barambwiye ngo ufite umubyeyi wabuze umufasha gucuruza wabuze umufasha gucuruza ubwo ni muhe fone amuvugishe ubwo agenda agiye Kigali ngo na mahanga nuko byamugendekeye nyine ihangane undi nawe ati abateka mutwe babaho ni nyamasheke barahari yari Noheli inyamasheke ariko mutanga ubuhamya kugira ngo nundi yumve uko byagenze nawe abashe kuzagira uko byitwaramo uwitwa cya polisi oya yanditse ngo guteka umutwe byaragwiriye umupolisi yantekeye umutwe ayo ngo ni umupolisi ngarambwira ngo yafashe amabuye y'agaciro musanga ikabuye anyereka ikiro cyiza anjyana mu kigo cya polisi dupima ibiro 60 ndamwishyura 240 ngiye kubitwara ampa igaravie ngo yamuhaye igaravie nyine yitwa Jean Pierre Rwinkwavu ihangane nyine hanyuma ati komera ndakomeye cyane kandi nayo komera ni Yohani rero kibangu ati ndi mu mudugudu wa Cyuzu abanyoni bareze cyane Nyabugogo ngo komera cyane yitwa Nshimimana Providence ati ndi ku mubuga wa Kisaro ibyo bintu bibaho nubwo bitarambaho ngo ntago birambaho nyine ubwo nicyo ashaka kuvuga hanyuma ati arasubiza igitondo kiza ubwo ndakeka ari ubutumwa bwaje kare reka nsubire hasi gato ndebe ko hari uwundi umaze kuhagera ni ubutumwa buri kuza mwifashishije telefone zanyu mukandika ijambo Rwanda mugasiga kanya ukandika ubutumwa bwawe utubwira ibyakubayeho ndetse n'uko wabyitwayemo ubwo nkeka ko byabera isomo mugenzi wawe hafi aho uyu yitwa Sebagabo Yusuf ati ntuye mu gatore ngewe nahuye nabo banjyanye kuri siyasa ngo banjyanye kuri siyasa ubwo bamuteye igipindi nyine kiramufata ngo baransaka ni ehe ngo nitiki barayintwara abo ni abajura cyane ahubwo hanyuma ngo ni mu byihorere ngira ngo ubutumwa twe twabusomye hanyuma tuzamure gato indirimbo Hotel Kiyovu tugaruke twakira telefone Aha, telefone alo?
Oui, Rosa.
Amakuru.
Mel?
Eh, David Kicukiro abateka mutwe barahari.
Yewe, uretse ko polisi itaborohe.
Eh. Nawe baragutuburiye se?
Oya, ntabwo babishobora.
Eh.
Twike zose bakoresha ndazi.
Urazizi, rahira aho.
Ntabwo naba mu mujyi ngo mbe mu muhanda.
Eh.
Hanyuma ngo abateka mutwe gihe bantuburire.
Ntabwo bagutuburira.
Ahubwo mbanza gusaba abantu bagenda Nyabugogo kujya bitondera abantu baza bababaza ubusa
kandi ngo babigize abana beza cyane
abana beza cyane ubwo akwereka ko umujyi wa Kigali atawuzi
ata abayigize umuntu nyine wakure cyane
ariko urya nta utinyijoro ahubwo atinya icyo barihuriyemo bagerageje gushaka kunura ariko ntibabigeraho
bagabigenjeje gute David
aragutuburira na motaraza akakubwira ati ngwino tugende nkwereke ahantu tujyanye ngiye kureba amafaranga ariko urambi 5,000 ngende ngiye kuzana bateri akagenda akazana igipaka kigusigira
umuhetse kuri moto
umuhetse kuri moto imodoka yanze kwaka kandi umusanze yihagaze iruhande
5 ukabimuha
ukabimuha ngo zana ngende nishirire hariya hanyuma nze ngende ubwo ndaguha 2,000 kunjyana no kungarura nawe urabyumva
ariko nabahanga cyane we ntuvuge ngo ntago bakugeraho
ntabwo bangeraho roza sinjye kukubeshya
niwumvise ko hariho n'abavunjishije amadolari bakabaha ibipapuro
amafaranga ariko wowe ntabwo uzi kuyasuzuma uvuge nk'amafaranga y'amanyarwanda wenda amadolari ntabwo njyanyakoresha cyane nishyurwa rimwe na rimwe nibwo ngira amahirwe nkabona wenda nkuyanyishije nkajya kuyavunjira ariko amafaranga y'amanyarwanda n'igihe abantu bereka uburyo amafaranga aba ameze 5,000 ibimenyetso byabyo 2,000 nari amakorano rero urabimenya niyo ari n'inzoro yamurika uratorosha na telefone nyinshi ubona ko zigira agatorosha
hanyuma ngaho mukurangiza mu gusoza tukakira abandi wowe ushobora kubyitwaramo uravuga uti rwose nta wanshobora bwira n'abandi rero uko babyitwaramo
icya mbere nimba umuntu yinjiye mu mujyi wa Kigali avuye mu cyaro ni ukuba karume nimba ashaka kuyoboza akaba yagenda akegera umumotari uwo muntu utwaye tagisi vatire cyangwa undi muntu ucururiza ahantu akaba ari we asaba ubufasha bwo kumuyobora hanyuma kujya kuyoboza umuntu hari igihe aba ahagaze hari umutekamutwe nawe ashaka kuwatekaho umutwe wamuyoboza agahera avuga ati ndakubonye agahita akubwira tugiye he ngiye ku Kicukiro wenda uri Nyabugogo ati noneho rero hariya hirya hari bariyeri meze nabi y'abapolisi agatangira kubeshya ngo ejo bundi banki hariya zigama sensesi barayibye none buri muntu wese baramusaka ufite amafaranga ubwo ndasaba abantu binjira mu mujyi kutihutira kumva abantu
ariko n'abanyamujyi ngo barabiba rero
abanyamujyi trike bakoresha ni ukuza akakubwira ngo nakuboneye akazi roza urabona we ntiyaguhamagara ngo akubwire ngo nakuboneye akazi agiye kugukura ahangaha ashobora kukubwira ati roza ati burya nabonye akazi 100,000 wowe urabizi
nahita niruka
za miliyoni ukavuga uti nakoreraga 700,000 none mbonye miliyoni ukavuga uti ndagiye ariko abantu benshi barabamenye barabimenye nta muntu bagitwara telefone n'abandi binjira mu mujyi cyane reka baribo nibwirira bavuye mu byaro bashishoze nayoboza umuntu naba ashaka kugira gahunda n'umuntu avuga ati umuntu ese turavuga n'iki ndamubwira ibiki
nta mpamvu yo gushidukira ibije byihuse David
gushiduka rwose babyiza hanganire kandi babireke we agenda ari umuntu ufite gahunda nimba ari cyo ashaka kubaza no kuyoboza bibaho ntabwo ari nka bya bindi bya kera babeshaga ngo Kigali ntibayobora ayoboza umuntu abona ufite gahunda naho bariya baba bahagaze nyine nabo besikoro nabo batekamutwe kandi nabo babyumve babireke kera hari utwabashije kuganira nk'igihe kinini kugira ati waretse ibintu
wari umuzi
nari muzi gusa ikibazo baramufunga hashira icyumweru ukabona aragaruka
bakamurekura kongera agasubira ku mwuga
urukiko rwose ntabwo rwafunga umuntu hatari ibimenyetso bimufata bifatika gusa tuba tuzi ngo ni umutubuzi n'umwesikoro ajya hari akarahira ati nari nteze nari ngiye aha bakavuga ngo basanze ari umwere
nta mafaranga muri te
ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ntahangira ngo twazamura muzika mu kanya tukagaruka dusoma ubutumwa bugufi ngira ngo cyiza rwose iyo ndirimbo kandi ndifuza ko tuzamura n'abadukurikiye bakayumva
Weekend is so good, I'm so
basohokanye umugore we rero bagiye muri hotel Kiyovu baceje lock ibintu biratinda ubundi birangira umugore bamutwaye ni ihangano hanyuma rero kuri Facebook ati uwafashe neza Jafet niko yitwa ati nge dore uko byagenze yarambwiye nti ati tugende tumwereke umuntu ugushaka mu kazi nsanga arabirangije mu rugo mbura bose pe ntago yumvise message yawe byiringira no sati abateka mutwe bafata agafuka k'umuceri agashyiramo umucanga akuzuzaho umuceri ahasigaye akajyana ku isoko munyumvire namwe mube maso ntago byoroshye hanyuma patient ati ni ishimwe patient ntago ari patient okay wankosora ngo ni patient rwose nari nabisomye nawe ubutumwa bugufi ndabona bwaje ari bwinshi aboheje ubutumwa bakoresha telefone umwandiko ijambo Rwanda ugasiga kandi ukandika ubutumwa bwawe rwose kohereza kuri 12 ngira ngo hari ikibazo cy'abateka mutwe no hirya no hino kirahari kuko ubutumwa bwo ndabona ari bwinshi cyane hanyuma ati njyewe nitwa Ubari Joro arimasi umuntu yarampamagaye kihene kirehe ni muri kirehe hanyuma ni gahara ngo yazaga Kigali ngo ampe akazi ko gutwara imodoka y'ifoso ngo tuzajya dukora no hanze antuma amafaranga 10,000 ahubwo yagutumye makeya ndabimuha na permis irangamuntu na telefone na passeport byose ndamuha irangamuntu permis arabimpa ibindi arabitwara ni goriza itike ngo yagushije itike ahita yitahira ubwo nyine 10,000 arabikuriye ese ubundi ubwo wumvaga ari izihe muha kugira iyo atanakuza hanyuma rero nsi ati 200,000 barabintwaye ngiye kugura ibishyingiranwa ntahiraho ngaho ngari ku bamwe bakoresha amarozi none se amafaranga ahinduka impapuro gute ntibyoroshye nyine ubwo afite uburyo yatekinitse akaba yaguha amafaranga ariko sinzi uko yabigenza akaba yaguha amafaranga guhaye ibipapuro birashoboka nabyo uyu yitwa ndi hanabana bakize isa hambere kicukiro hari umuntu bahaye ibuye ngo ni zahabu abaha televiziyo bamubwira ko bazamufasha kugurisha umugabo ahazazira ntago byoroshye hanyuma uyu yitwa Ndera ngo ndabahe mu kiyenge iyo ndirimbo y'abateka mutwe ngiyo yireka ikarangira utayivugiyemo ubwo rero cyerekana ari indirimbo ari umwanya w'indirimbo zitandukanye byo birashoboka kuko ni indirimbo ndende kandi umvise ko ifite igice cya mbere n'icya kabiri ni amateka y'abari abagabo babiri ubwo bibabaye ngombwa twayizamura ntacyo kuvuga gihari ati nge nitwa Sebagabo Yusuf ntuye Gatore nanjye nahuye nabo banjyanye kuri siyasa iyi message twayisomye tuzamire muzika gato ngaruka kandi mbabwira ko ndagaruka dusoma ubundi butumwa twitaba na telefone mbabwira ko tubura iminota 5 tugasoza gahunda ariko tuganira kandi kubateka mutwe niba byarakubayeho ukabwira abandi uko byakugendekeye kugira ngo nuwo bizabaho ubutaha azabone uko yitwara kandi nkeka ko buriya umuntu guhamagara akakubwira nta mpuhwe ujye wumva ko nyine kugukiza byihutirwa se yaba nzakikiza ahubwo yakwihereyeho akihayo amadolari ko nawe ayakeneye akihase ibyo ashaka byose nta kugirira impuhwe tuzamure muzika tugatwe mu kanya indirimbo ngo haraka haraka bakongeraho ngo bayina haraka yihuse nyine yabyaye ikiboze nta mpamvu yo kwihotera ikije kirukanka kandi utazi uko kije nta mpamvu yo kwirukanka utazi ikije ngo ugiye kugifata ese ubundi ubwizo mpuhwe koko ngira ngo hari ubutumwa amaze gusoma hano kuri Facebook avuga ngo ariko kandi mbona n'umuntu abigiramo uruhare ngo ariko si ubwo umuntu akwizeza ibitangaza gute yakwihereyeho akabanza akikiza nawe se umuntu araguhamagaye ati zana computer yawe uze utangira akazi urayimuhereje ntakuzi afite inshuti afite abavandimwe kuki atahera ku bavandimwe be iyo laptop yawe akaba arayikukanya arayitwaye ayo mafaranga y'ukabo yamuzaniye akugiriye muri dosiye mu kanya wamushaka ukamubura urumva rero ko ari byo kwitondera tugenda tugana ku musozo twitabe telefone ebyiri kiza uri ku murongo wa telefone mwakire we hello
hello
wiriwe wiriwe
ego
murinde
nsabimana hano mu karere murenge wa Tumu mudugudu wa Kanaba
baragutuburiye
nagiye mu isoko ry'ubuyoga nanjye umugabo yiteje ikofi hasi nuko rero badushuka n'abandi bantu batugerana mu ishyamba batwatse ibihumbi icumi baduha ibipapuro mu kantu twari dufite tanzi bakaba ari ibyo tuzana
ego
harimo igiceri cy'ijana nicyo twatanzemo
gusa nibyo
ubwo baradushyize turiruka tugaga abagiye mu muyanza hirya kure turiruka nuko tugeze imbere hari babateyemo abantu imbere
ubwo nyine ni ukumenya ubwenge wumvise uko bigenda bigendekera abantu hirya no hino haba mu mujyi haba mu cyaro aha urakoze urakoze
sawa
uyu yitwa ntawumenya umunsi ati nanjye nahuye nabo bongeze Nyabugogo barambwira ngo hari telefone zibwe none polisi ngo irimo gushaka ngo none fata telefone n'amafaranga iyo kugira gute iracitse ngo ngiye umugore ngo niba sinzi ibyo ashaka kuvuga ariko ndabona nta gahunda y'iki kiganiro turimo telefone ya nyuma tugasoza uyu alo
alo
wiriwe neza
yego mwiriwe
yego
cyane kwikora natwe no birahari cyane kabisa
ariko ubwo ibyo bintu mubyitwaramo gute kandi ko bamaze kumenyekana
yego no basigaye twarajijutse nitwa Jean Michel Kanka
ehe ni mwihangane mumenye ubwenge
cyane twarajijutse kabisa
urakoze urakoze iyo ni telefone ya nyuma hanyuma ati ndi kazo mu karere ka Ngoma mu cyaro byarahageze bakubwira ngo nubaha 150 barayashyira mu mashi mu maki mu imashini ngo yikube kabiri ariko no kujijuka nshuti zanjye uyu ngo hari existif w'akagari ka ubu ntabwo byoroshye ubwo butumwa ntabwo ari ngombwa kuwusomera ahangaha hanyuma rero nyine ngira ngo nta n'ubundi mwanzuro ni ukumenya ubwenge ukamenya ko nta muntu ukugirira impuhwe atihereyeho nawe se umuntu araguhamagaye ngo ngwino ngo ufashe ngo ukorere iki ntabwo yihereyeho nawe arayikeneye ubwo ni ugushishoza ukajya umenya umuntu ugufitiye akamaro n'ushaka kukwambura